DutchimSafi.com.
Atufanyi mtogope.
Single queen.
Sure touch.
Sambona unanichanganya kijumbe. Sambona unanivuruga kijumbe. Sambona unanichanganya kijumbe. Sambona unanivuruga kijumbe. Miye sita na kula naweka. Mwana kama unachana mfeka. Kufiwa kwa kona pesa yangu inasunini. Nisije pandwa mashetani nipela mimi. Nimejibana mejibana shodango sana. Hili mpote ela ya mchezo sijawahi kwa makijumbe. Nataka ela yangu nipeni ela yangu. Nataka ela yangu nipeni kidogo changu kijumbe. Nataka ela yangu nipeni ela yangu. Nataka ela yangu nipeni kidogo changu.
Toa utoi, miso goi goi. Ah, weje lambo na utakwenda uma kautoboi. Ugai gai, tulu na kudai. We utapanda mbaka defender na mungu wa kutoimo. Ona nataka, kukopa ilikuwa lusi kulipa matanga. Changu nataka, au kunwe wanzuki nkufate na panga
We, kama upepo mama, kama upepo tuende. Kama upepo mama, kama upepo tuende. Kimkutana fua, kimkutana kula. Kimkutana pijede kilejesha tatua. Kimkutana fua, kimkutana kula. Kimkutana pijede kiwetunza tatua. Nipe nikupendia mambo ya kileo. Umetunza video, unaleta kiredio. Aibu yetu, aibu yake, aibu yake mwenyewe.
Yeah, yeah. Na 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 na. Unanichukulia baya, unaniona taira. Unanichukulia baya, unaniona taira. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, mindo mtoto wa mjini. Kama mbwai mbwai, ili kwangu deni. Sana kifanya mjanja, ntakuitia wauni. Zile mpigiri chali, stairi zote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unazingua. Zile mpigiri chali, stairi zote kulipinua. Kwenye kulipala yangu, bichi boy unakimbia. Wewe! Nataka ela yangu, nilipe niseke. Nataka ela yangu, nipe changu babu, we vipi.
Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Waya waya, nivutie waya. Waya waya, cholo tachi waya. Kave pintengishe mboni mboni. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body, I think it's your body body. Mama body body.